Nkwa asɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Wɔmɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ. Na wɔase wɔn sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du ɔyɛ me somfo Akwahefo ɛna ɛne mu ɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo. Bɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ ɔnokwafoɔ ne wɔawurade yɛde wase. Sɛ ɔma yɛhunu nnɛ yɛsrɛ sɛ yɛbɛhu da foforɔ ti se yɛbɛhu nnaawotwe foforɔ bɔsom foforɔ ne afe foforɔ fiefoɔ bebree w'adoma aka yɛ ho yɛni ani ne yɛadwene ani ne yɛte ase ani ne yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua w'asɛm yi ade deɛ ɔnni wɔ no ɔna w'asɛm nso bɛda wo ho adi akyerɛ no deɛ ɔnni wɔ nso no wobɛkɔ so ara ato ne gyidie mu wɔbɛtumi atena ase ama sɛ woba yɛ mu biara anyɛ ɔyera ba ɛda w'ase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen me nua wotie me ɛda so a ɛwɔ asɛm a me ne wo ɛkyɛ ɛfa who is Jesus to you nti Yesu Kristo ɛyɛ hwan ma wo Yesu ɔne n'asuafoɔ no ɛnam hɔ a koduu ɛkuro bi so a ɛkuro no ɛde Kaesarea ɛna obi sa wɔn sɛ amanfoɔ sɛ me ne hwan dɛn na nnipa ka fa me ho sɛ me ne hwan adidiasuafoɔ no mmoa yɛ ɔmo de ma a yesu sɛ ebinom se woyɛ John the Baptist ɛnso na John the Baptist no Yesu bɛtoo no ɛwɔ n'abrɛ so a na John no ka Nyankopɔn asɛm na ɔno nso Yesu nso ka no deɛ na ɛyɛ mo nwanwa sɛ nnipa bi ɛka sɛ ɔyɛ John the Baptist ebi nso sɛ ɔyɛ Elia ebi nso sɛ ɔyɛ Jeremiah mo anaa titiedifoɔ no bia na obisa n'asuafoɔ no nso sɛ ɛmo nso me ne hwan mo nso me ne hwan ɛnti ɛberɛ a obi saa saa no ɛna Simon Peter ɛsɔre gyinaeɛ na ɔbua sɛ wo ne Mesaya no wo ne Onyankopɔn teasefoɔ ba no a wone Yesu Kristo no wone agyenkwa no wone me kra agyenkwa no wone Onyankopɔn teasefoɔ ba no tiɛma Bible no se Yesu ɛbua se ne sɛ nhyira no Simon ba Jona ba ɛnyɛ honam ne mmogya no ayiye akyerɛ wɔ but mɛgya a ɔwɔ soro na ɛyi wei akyerɛ wo ɛno nti ɛfiri nnɛ kɔ petro ɔbotan so ana meresi m'asafo na asamade apo no ɛrentumi ɛrentwe mfa so na me yesu mede ɔsoro hei safo ama wo biribia wobɛkyekyere no ahɛ biara ɛbɛ kyere wɔ soro deɛ wobɛsane no wasa yesu ɛbɛsane no wɔ soro amen me nua wotie me bisa sɛ yesu kristo ɛyɛ hwan ma wo sɛdeɛ yesu bisa n'asuafoɔ no ebinom se saa o me ne mmienu people's opinion saa na ma mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nnipa bi adwene sɛ yesu yɛ wei yesu obi kora sɛ o yesu deɛ ɔbɛyɛ papa yesu deɛ ɛyɛ obi a ɔbɛhunu mmɔborɔ ɛyɛ ebi so sɛ wobɛte yesu din a ɛbɛbɔ ne din a na ɛyɛ sɛ christmas aba na yesu kristo no ne papa yɛ joseph ne maame de mary yɛwo no wɔ bethlehem ebi so se Jesus Christ of Nazareth
Nazareth no try no o nyiye bi nka nyam bebre e de no wo zo nim se yesu e wo e kwa ben so crowd no is always wrong. The knowledge of the crowd is always strong, wrong. Crowd crucify him, don't know Jesus. One was born assembly, we name Jesus. We name no. Christopher Bebre, Egina, Nipado, Duono, Aquanso, Bessie say, many in church are still at crowd level. They know Jesus from stories, not encounter. When Jesus Christ was ten who was a man, now back was a man in Sambia. Bible no canon away, but when he was near Nyankufa, remember some people say, "Why would he encounter some? When Jesus Christ was at Nyankufa, now you say, and then when Jesus was near Nyankufa, he was crying so." Na de ampese menu ye mpese pese mupa aye e pese me do level bi aye ye twa crowd level no ye ko the discipleship or the disciple level whom say ye mon so many wine de yesu yin any free any paro do ono so no odane neni at the chain is your phone beside and say, you who walk with me, eat and drink with me, see my miracles, who do you say I am? Is that for minimum an idea? Minimum ADD? No, that's what I am. And maybe I say, beside myself, I'm why. Eti de ami hunu wa hanse na yesu pese ohunu se ampa mfie miansa ono omo nanti omo no enya anyanko fasoro nko ana edi baba kase God want to move you from hearing about Jesus or to know Jesus we watin wasem no ebi watin wasem na mbom ne ebeze Ibiza ose se da Yesu bisa eno. Ube mwose wone ni benya encounter. Paul ikain. Ewa Filipi formano iti miyansan imudono. That I may know him. Se beya mehuno. I may know him. Bese na ene me kache ose. Unkwajye odachi. Eda Yesu so. Your entire destiny depend upon Yesu. Personal answer, say, wo to me the answer, so we be says Yesu, you know, Yesu PM, my Jim Kwa. Yesu Christo, and obey with Jimmy. And the menino wa nyanko farm, I find the same cry, and my Jim Kwa. And we hear pa, say, so, oh, no, only kwa Yesu ya. On a quas seminary. Betty me abo ye papa papa papa. Betty me abo. Na book knowledge, dear. Yeah. But yes, moon, nim dear, dear. And on a ma down. And then the baby. Oh, common sense. You heard that Jesus catch there, Petru. Was it flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And yet, unam ni moja ne yiwe yachire wu. Nemo mono, meja wosu ono, ene yiwe yachire wu. But so, we say, university cannot reveal Jesus to you. Pastor cannot reveal Jesus to you. Only Father can reveal Jesus to you. Only God the Father, creator of heaven and the earth, oyo nyankropon a obo so ni asase ni monyo nyina no betimi adan hwa Jesus Christ edi akyerew etimi bisa wo se Jesus Christ e hwan ma wo afa Christ o kraje nkwa na ene se wuni na wati se ampa ono no a obewuji ye nkwa Bible no se dudu a woji no o woji ni dindi ye no ye ma mu tumi se omo maye onyakopon eba ti we intercept gaze ba amene ujina so ni asese ampa Yesu da wase oji hu edi a kire mne na mene unya anyankofa na mene petro ya adwen ampa petro hu yi sanse no ne ne san Paul so ne ne ding down on se be ya mehu no that I may know him so unim Yesu ana unim Yesu ebi saw who is Jesus to you and who is Jesus Peter said thou art the Christ the anointed one ampa uni Christo no ne ayasra no no ogyefo no the Messiah ono onye is not the one of many ways he is the way the only Messiah no Christ no salvation mini awutimi osuru ni asase ewo nyina se boni dia abofo okoto na honam nyina so koto bo mu ase kesero ri adikisu wuni ajenkwa na Onyankopon shaw so afa kire se okra ajenkwa Bible say Onyankopon yi ni dodo e chee ebrae da se ye no boye fo no o ma kristo be wuji enkwa same if you life word me dem so na ba Pompaya kase rari Yesu. Fawa se mi kraje mkwa. Betnasi mamu. Betnasi mami. Rari. Na betrami mu. Na meno enanti. Sebe ya upi ya minyo iraba. Fawa se mi kra. Ene maje mkwa. Kraje mkwa. Se ubo sampa ye wina usiri rari ya minu se. Nebe chua udini ya usura hini. Nini mu. Eda wasi. So I see you. I'm sure. I'm so far quiet for no chance of me. Telephone number 0244-86-9499. 0244-86-9499. I said, if you like for it, media ministry on the bar with change. I'm sure I'll see you. Bye bye. Double frost.